munaasabad bireyran oo iyo ka qalin jibaayeen arday baratay farqurxinta ayaa weeba la ka qobaday jaamacadda Kaamil ee magaalada Baydhabo munaasabadu way baa qaban qaabiday madrasada Mubarak weyn iyo nagadaase dufcadii koowaad ee baratay farqurxinta munaasabadu way baa ku qayb galay culimo waalidiin macallimiin iyo ardayda baratay farqurxinta ee shahaadooyinka lagu doonsiyay Ustaad Sheikh Adam oo ku mid ah macallimiinta walqubari ardayda farqurxinta ayaa weeba uu sheegay in farqurxinta iyo kumidada tacliinta la barado waynu sa ardayda kala dardaarmay in dadka kale iyo si diirsan in iyo baran farqurxinta
madrasatul mubarak li tahsin al khadr arabiyya oo geeka bilaawka ay ay arkorna baydhow waabaha ha miin sheegdo waana hadal oo dhabay way madrasiyo ku reeyto oo hata khad farqurxin lagu qalan ibi majarna ku hor geeku ku hor dad oo wal kale isku waraayeen jiray laakiin hata mayba waha maalintii ku reeytii mayba dadkan ka baaqana iyo reer baydhow guud ahaan iyo intii badanayaasa farqurxinta oo wanaagsan madrasatul mubarak inay ku qayb galaan waana madrasada unaa ka furnaayti hata in la gudbi doono magaalada dhaxday la jeedi doona yaa miin sheegdo ka baaqana dadka dhon miin sheegdo kuma amal ahaan mayba waha mayba leena madrasada may la ka furu doona hadii Ilaahay karaanagada dabarka dambe oo misaaidka wiin misaaidka jaamaa misgeelayta baale la ka furu doona madrasada
may farxadni oo aan madii in ku horeeyti hoolka jaamada iyo websadan hafid noo aan ah runtii maybo arday oo intun la eg oo waana dhamaayeen wal horeynna dhamaayeen